Kiki Kangiza. Aba. Badi.
Driver.
Alo. Hey, kama we mzuri. Tutumie picha. Ukiona kata gogo. Tuone uzuri wako. Hey, kama we mzuri. Tuma video. Ukiona kata gogo. Tuone uzuri wako. Punguza pekete pekete te. Pekete pekete. We mwenye hela hasemi we. Besa inaongea. Hacha pekete pekete te. Pekete pekete. Mwenye hela habwabwadi. Besa inaongea. Halo. Tukidanga letu tunaweza tumejipata. Mupe muluke mupe tumejipata. Tukidanga letu tunaweza tumejipata. Oya jeba sema nao tunataka ni.
Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe. Sisi tunataka dembe 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 dembe.
Watoto wazuri wazuri wamebarikiwa. Kama waendi, hawaendi, hawaendi.
Kuna wengine wana big nyash. Kuna wengine wana flat screen. Kuna wengine wana viuno vigumu. Kuna wengine wana viuno laini. Kuna wengine wana big nyash. Kuna wengine wana flat screen. Kuna wengine wana viuno vigumu. Kuna wengine. Sisi tunataka dembe 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 dembe. Uno dembe 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 dembe.